making it touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa tunaika mia tu most most bana. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner. Unaishiaje vi basic, nika kesho iko promise. Takuna era sitesi, napenda album ya Chronics. Nyuma yangu na jeshi, nomba niende mbali. Wanakungoje udedi, waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease. Wife akidai shopping twende overseas. Meka mna gari kubwa let me show my keys. Nazia kaju ya meza wone emblem daddy. Nyashinski ndio stima wacha Kenjen nani. Siwe unalipa, kuna era sitesi. Napenda album ya Isa. Kama patuonge kwanza, nani atatupe mkwanja tule. Hakuna kitu ya frijo ikatae kanyabune. Style imenda shule, tuko high kama shule. Najua hapo likosha, hapa tu ni fry kabla ukule. Kila dogiko na siku yake. Napaka maisha tisa ni unfair. Kila siku kiamka, amka na asante. Fry ele ukonayo, acha kuji compare. Ule na mingi ndo anaongezewa tu yake. Iko mtu alisemanga eti mini don't care. Hating in real life, I'm much more calculating. You don't want another woman looking at me. You hate my addictions, you love my dread.
The music we making, it touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa tunaika mia tu most most bana. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner. Mm-mm-mm.